Assistant chief, unajua wakati sasa anapika msako yake, amekutana na watu saa saba ya usiku na ng'ombe, na akawasimamisha. Anataka kujua hizi ng'ombe zinaenda wapi. Na serikali imepika marufuku mambo ya ng'ombe kufanya nini? Kutembea because of that disease.
Leo tumefika hapa kwa sababu chifu ameweka hiyo mili hapo imelala, nyumba zimepomolewa, nyumba imechomwa.
Wakaanza kusema ni wezi, ni sio wezi, hao ni wachuruzi wa kitambo.
Police were aware that this thing is going to happen, but they took no action. Wamewacha paka wamekucha, wamechoma nyumba. Hii ingekuwa mauaji mengine kubwa sana.